yaf liwro mon no jamma liwro mon honen asaya yotru funde burden yidde hetinade asay fu gorko debbo suka modon fo jetaama fofu modon no sanen hanin kaltana hala yimbe dilbe basi gulumu boyde be dumu boy boddi seeda be yimbe wadde be keba dum mon golleji be golla natidi sanena na be juso dum mon leggaluji de be koyataake dum mon gollan gurnam be yimbe tefobe dum mon golleji so alla jabin kalan hala majum wodi sakrabe reborbe den jia yimbe dulbe basiji be dum boy duudi seeda be yimbe wakati go modde be keba dum mon golleji natidi sanen de be yimbe ko bul hewde fadi na kellidu yimbe hobe jida hokkude be dum mon golleji de sakrabe reborbe worbe soni ndara ma fadi na be golla duna be kani wakati go magol won golleji di tampinta dum mon kellan mabbe halaji docteur Karim Kombasiri waran holita en no be yimbe mbay wadde de kawjo dum mon jamoji mobbe wodi momo e nafu yimbe meden dido be kambodu be ngaran be kala dum mon hala golino gon dum mon be yimbe sabotoni be gollata be ngata dum mon fay gotum wadde be keba cellan na biltingan natidi sanen sacrabe reborbe wodi wentare musique live jimo gorko antedo dum mon jilli Karim kanko lata welna bedde meden yeso micro do sakiki modon Abdul Karim Baajo. Yotre meden na faso ya fay studio ya fa koton dum no yotnde jeddire fu sakrabe reborbe podulen dum no yotre meden e halde hala yimbe dulube basiji gure mo be sabirafi denagu ko buri hewde yimbe be dum mo buri dum no dobi capande jue be yimbe fawalde jonin be keddi na be pilo dum no golleji wobbe nangondi dum no gorgu e kinam na tefa dum no golle jemma e nyaloma de be yimbe hobe jida hoji kon be dum no golleji sabu be kolaaki be fayya seeda legalur meden wagdugu na be kawra dum no saddaaji ferfere Alisa Widrago o yino ken na saddaaji ngondi ledon sakra meden pirti din saddaaji e fulfulde
mam sinte engineer
to jottimi fu be biyata kan no salla kambe ka be baawa hojude golle neddo gonduda duubi baabira mabbe
to jodo gangal joodi gal Hassan Kunumba wana do badi do ndarata o anda no hoore mudum o watta do o jaba torraji do hawrata ko habude filogol makko golle wadugo do o dogudo bolowole kamal rafinenaago wuro wetengo bele ede lendeugo sum o wari ko watta duubi joyi den gallure maunde arande ka ho suderno onedo kawlo duubi chapande jeegom hande fo heba ko o neema koreji makko na tidio sabe o dumne
wallahi gilla ma ngarumi do na woni nam yilto nam filo golle gaatinge gal ka to jottimi fu be biyata kamno salla be bawa adude neddo gondudo duubi babi be golle arande den en om sudereno mi yehi lei nokko sudere kal mbimi be nam andi golle o nam haaja warde fami kolla hono amparantine heba min dum heba ko mi nemero be bi kam wala ko mi war sabu kambe be atata be wondube duubi babi be ka sini golko hejuna haja ko nemoro nuy wadata
to raji din bojini gite makko mettu bernde na tayko do yeso gorko bete Hassan Kunamba fay gotum o wala kasin o gorko na wondi bibbe wadobe jetatu de kiwu
gilla ma men gari do en wolohngo le gureje ni men gadata minen ka wodi ko keba me lihi don dum nyamnam me koreji am wodi mir itta set seda no ga nyande fumi resa fa hebam yoba jobdi ciudi do men goni don wodi e jande sukabe
soni en goldiri kibaruji kebaadi e waldere wietene conseil national de secours d'urgence dum kuna sur no kuje do yimbe dogube bolowole njabete do ko buri hewde majje o rewbe gonton sukaabe yimbe dummube na be mburi saabe balle yimbe o honno e bandum men a setta a wemba kawro dubi chapande jeegum be joyi woli le wuro mabbe arande o neddo gorlo won
te kasuma patan tumla
ko heewi mbiyataana ke nayeebe be mbaawa gollude de soni on daari wuro de men gonno ton minde hoore am mom cho nono mawdo sanne cobbal kam chonnannoome wodi mi remanno jaba ku e tawti sou pomme de terre dum mi wadanno dum mi sohna li lumoto ka gilla ma ngarum do en mi wala fu gollal fa e gootal nokku fuddo to njahum mbiataana ke a mama min bawa adude ma fa golla wodde kiraabe bibbe am be ni kambe hoddiraabe am kambe tan njaltata na golla de na ngartiro ko min nyaama min ka saabe mabbe ni burdume saabe hebata fu golla
bamba sababu la tunita
saabe be yimbe kebata adede golle na be kawre e sadjaaji far cellal mabbe hoore mudum le wuroji meden hono no chawro biete do sociologue Patrick Kouraougo hollitani muro ko yimbe battitano gollitani
nayeɓe le nokku gollal amen ngal ne jeehi hitude to teddi woɗi sinoona tawi yimɓe no gondi e hebmu yaahge woɗi na teddina woɗɗum waɗi ndena laati hunde tiiɗunde e addude nayeejo fa gollinaaɗum no gollal ngal en yarata noon en na wuli sanne kana teddi ko yimɓe paama yimɓe ɓe en na haani ko kam en ɗum golla fa heɓa tawe na ɓe gondi koɓe jogitoro
le Burkina Faso ɗo yimɓe dogguɓe bolewole kamal rafi ndenaago na kawre millioji ɗiɗi e lewru septembre hitande 2023 le nokkure ɗo ɓe cuɓaɓe jaɓɓe kamboise rasmata konanga e bandiraɓe muɓɓoye hunde wotere haɓɓiɓoye hoore hande o waltugol jam fadde nden ka ɓe ɗo ko yimɓe laamu wallita yimɓe duɓnuɓe hawtuɓe maɓɓe ɓe
kibaruji cellal
ndelle soni neɗɗo duuɓi muɗum mboɗɗo ken seeɗa haana wakkati fuu tawe na jooɗi watta ɗum onno fayya gootum caggal ɗum onno wakkati joomum ɗaani sona ɗum ka ta joomum jooɗo watta ɗum onno fayya gootum wona huunde ko woodi fayya seeɗa sakiraaɓe rewɓe worɓe ɓe kaana jooɗaade ɗum onno gere gooto no ɓe kaani wakkati fuu yawgon na gollugon ɗum onno golleeji potooɗi ɗi tollataaɓe fayya seeɗa yo haalaaji docteur Karim Kamba Séré kanko wiyana ɓe duumuɓe mboɗɗi na kaani kokede ɗum onno golleeji seeɗa na golla fa pirta ɗum onno teeɗe maɓɓe nde ta laylo ɗum onno golleeji tiɗɗi fayya seeɗa docteur Karim Kamba Séré no jaabo ɗum onno ƴamɗe Samira Djire sakiraaɓe pirtiiɗum e fulfulde
docteur soni e miijo moɗon noye nayeɓe ɓe mbawi waɗude fandena cellal mu
je pense que avant d'être
fadde e neɗɗo laatade nayejo no hani tawede sigileneke potirim ma fa handen e naye waako gonɗen sabu heddade tawe waɗata faa e wona hunde lobbere woɗum sabotorde tawe nayeɓen en na kedduri fa handen e cellal lobbal woɗum hunde lobbere
cas exceptionnel quoi
soni on daari ko ɓuri heewde wakkati goɗma naɓe mbiye ɓe pootino wakkati goɗma fey yimɓe na calo mawɓe ɓeɗo ummo gaɗa golleeji goɗɗi sabe ɓe ngala sembe ɗum ɗon o hunde ko wawi nafude ɓe bangal cellal maɓɓe na
toute personne
haddu neɗɗo fuu na haaja yiide saraɓem na gotta caggal koɓe keɓuno gollude golleeji goɗɗi ɗi en ko ɓooyino ka heddade ni en tan tawe waɗata faa e wona hunde lobbere fuu ko yaata e cellal sinoona tawe kamɓe du ɓe kokkama golloyi pammoroy pammoroy koye tiiɗa amma goɗɗum ni en seeɗa fa tawe na wawi wadde tawe ɓe jooɗaki ni en tan hunde wawde wadde fa tawe kamɓe du naɓe naatali yimɓe woɗi naɓe miijo noyi ɓe gaɗatte ɗum yaara yeeso ɗum sakkoto bonantaji
salanade ɓe golleeji ɗum ɗon na nafa ɓe bangal sembe tergal maɓɓe na bangal fa haqqilloji maɓɓe mbaalo
le fait d'être occupé et permis
sinini na woodi koɓe gaɗata nden en waɗande tawe joomu wattata e haqqillom sallao kam tan ɗum waɗan fa hannen fa heɓa tawe ɗum moƴƴini ko heewi e fuu ko yaata tawe no joomum jooɗiri tawi waɗata faa e ni en e tawti fa hannen eko yaata e haqqillo joomum sabu e piilol joomum ɗon en yimɓe heewɓe e tawti ɓe wondi ɓenɗen sinowona tawe joomiraaɓe muɓɓen du joppaama fa heɓa tawe naati e yimɓe ɓe en woɗi na golla wakkati wakkati ɗum waɗan fa hannden nde tawe na moƴƴina ko yaata e cellal joomum sabu nokku fuu ko mbawɗen wiide heddaade kam tan wakkati gomma na wadda miilooji ka golle mo tiiɗa hono no mbilumi nin ɗen woɗum hunde laatinde lobbere e maɓɓe
un esprit sain par moment
bakka ko limtuɗon no yimɓe jeeyi daaride ɓeeɗo e yimɓe no watta fa tawi cellal muɓɓo e laato lobbum ñaamdu ndu e ɓe mbawi ñaamude wawndu nafude cellal maɓɓe
Oui, il faut savoir que les personnes âgées
appartiennent. Sinon, on a tawe yimbe paami. Sinon, on to dubi kiouti. Nyawuji kiouti na punta. Kupuli fu, nyawuji kwa hapu nduli ijile. Nyawuji goti kasini kwa hapu nduli ebernde. Nyawuji fahanden kwa mbiata tanson umen. Etauti fahanden sa yaji kapu nduli ebao. Sini dubi dinen kiewi, sinon on a tawe nyamduji dinen na kaibe. Nyamduji goti dien na mbae sabade nyawuji goti. Unwati dena wie. Salla inanni nyamdu du en jomram mum en kahani nemaade don sin wana yaale jam jam.
Merci beaucoup.
Momo enafo himbe meden kokkobe dum wona tinnoje nafoje wakati fuliyot meden na faso yafa nabe ngondi nabe banda nabe kala dum won hala himbe dulube basi gure mubbe sabe rafi de nagude ko buri hewde himbe mobe be dum mubbe boddi sedana kaja dum wonno golleji momo najugi dum wonno kure gollan modum na sikitira ande dum wonno neddo modo dilludo dum wonno basiji sabe dum wonno dobi modum nafudu na tindina dum wonno momo ko tinno hoja dum wonno o ko golle o wawtana o wawtata sakirabe rewbe worbe intawta momo inafu
momo jangwali noy ngada he
basi fu wala e am nafu mi dimma andu to mada basi ya fu wala na wana
wallahi basi fu wala
ayyo
momo hala nande
dume wadi
mi hawri demmodo gomma na wurto gaade
ayyo
a wita na berne makko de na metti sanede aye balinori
odu adi rejin wadde kamduna haaja war fiisa yimbe moytobe be nokkure amlo ayi min kay afeeri jam dina mauna yahade koy business am mo ayi ayi ayo
dum wadde joni ko kawrumu mo balini fawana hese yakanda an sali a hoyata mo golle
he annunda aye ko na yaja nokku golle am de min suka be haye be ngodu be sembe ngado be lawlo ya warta ka jami de alna kam hala rewbe na hebe
momo wallahi minani ko biida famani ma fawode de andu ayo panno ni kanko do hollite mino wonno muradu makko ha nen do an asala nake mo nokure de ha ninka e melo amni kanko e hor makko ko hebe gorga ko o waddi derol makko fa o le duubi do jogi di en fa heb o filo no kure den en min ka merci ka muradu makko na woni le gollangal sanne fa esi duubi do jogi di en min ka merci ka o do ka na yidi gollangal fa wana hese hay wala fuko ngurunam hokkata neddo
hettinaga mi haaja ka bonnude wakkati am yewti dinde e maada nani o na ye jo wodi dum ka wala fu ya hawarta do majjum a yi mi yi
momo dai ar andina a yi bro be dagu be jon
ayo
e kana ngudi andal mudum e mangal a yi fay duubi do jogi di eh merci kamo wadante ko wodi le gollangal sanne
hey
ay ngurndam dam ka wala fututi dana himbe a yi wakati ji chaktidi di wala himbe na tampi sanne
non worri
di kanko on walla merci ko yidu gollangal sanne de sa ho imo anim sititta
hey hettina hey nafu da min wala wauti mi jodo mi dala la boli de hey accana mag hey min ko enda hettina min kay baka am wala e adde debbo mawdo mo dubim na fota fe de mawdo am mi gorko mawdo am biya mi ada dum golle
hey momo wana non an ka darani mi famani ma fawo dum hettina nake ma dum momo dai anka yoppu mo tan ma yama mo jatin ha an emilo ma da jonin dar sa tawi gorko mawdum na bappa nyuma jonin wonno daguni e bandum en jot ha ar ande kam do naybi de kam wala golle ar ande cede den en dum wawiru wallirde mo le muradu makko sa tawi neddo wala ballo wala cede ar andi na tampi sanne hay belle an on ayida hokkude mo ni welde tinde fa kanko du o war o gollani fa ndara noy woni fayse du na kewi na
mi ndara ke mi enda mo kanko e moy min da yoppa manani
min kam yoppata ko sabe an on hokka mo welde tinde o fuddani gollangal fa ndara noy o gollirta o ngara ki ma lawru ko kammo jawdi mawndi sekonde gollel tusuge ngel tan kanko du fa o sura ndima ko makko walla anka min kam anda dum won noy wonno no ngayda ni kay
hey hettina hey nafu hey hettina wodi ngonga a wodi ngonga
ayo
joni ka wana no a feñu kam
aha
ala jima dum joni ha ayo a wodi ngonga
ayo wodi momu dai min kam mer andi dai sa hokki welde tiinde debbo ko mi sikka anin siti tabada ayi himbe da ko be jo
ayo
hi ngorga ko na wodi hemu dum en ernde ernde ngi gollirde
ha
wallahi so kanko on o hebi golla ngal e wayi mi sikka no kure ma de entreprise ma o ayan tan ajala yaade ay wodi do ayi rafinde na ngudu torri himbe sannale ngurna mudum ay dum nya wadi sa non karani dago o bandum kay hanano gollugol joni ngat
hettina he nafu ada andia
ayo
ko kala dum
ayo
semtene nangiko
aha
ay to meden en bi anade ada andi handen ma
ayo amma
ha anda jango ma
ayo joni ka warti ngonga
ngurna
ayo
ne anda kulimati jango jango
ayo
mi do hay tawrede hanu ni mintu
pa
am way dalle mi mulsa yonkel am so yimbe chalake mallata kam fami min do mi yecco mi nibi to ngurna am na wana
ayo non pa
ay mi jab
ayo ajabi na ay min do mi weltake ay dalle jonkam doggan ayo doggan ko yawi mi am no damo wara hey mi wada hey mi wada gullal wayungal gom
ay do
mi am no ngaw mo biya mo wara ayo di
kibaru lobbo
kibaru lobbo sakirabe rebe worbe arande worbe mobe remobe yo yimbe tenditinobe sannena yo yimbe sahibe sabusoni ndarama dum wonno le nyimede na le ngurna medem dam be yimbe wakat funa be kettine soni basina wodi lewuro kamboy wonno darotobe tindina dum wonno yimbelbe kolita yimbelbe laydi bay jokude fanjalta dum wonno le basiji dina del sakirabe reborbe fawarde joni no dum wondina wonko watiti le donno sisilogo sidi mohammed jigma kanko walirande dum wonno kibaruji hanen na fa burani Caroline Yelimu kanko yettude makko sakra meden pirtidum e fulfulde
na umbay hollitinde men do en lundene nayebe njogi le ngurnda meden na
won neddo jeedo latade e biro warayno wiide neddo o en jeey hettude nokkure tiddunde e ko yaata e bilki sinini non andi na wodi hunde tiddunde wodi na anda salla ko teddi dum en wonno hore fina tawaji sukabe hayebe be en na kaani tawede ndoni ko yaata talikiji guremen e tawti fa handen lañi tawé dum en fu joomira en ndoni
donc ces valeurs
soni en kali hala lunde nayebe be handen hunde fu yahari yeso salla kan jumdu dum yahari yeso na noy dum wurri hande
alors on dira que son rôle
ayo e don en mbian salla to joomira mum en kettata don en waylitaaki ka neddo on na waylito ko buri taykede wo yimbe yibe ko heewi wodi andube ko heewi sinen ati no fina tawa yagirtaake ma tawi yimbe anda dum fey sabe ko yimbe janginte li ko heedi ko yaata fa handen li lekkolaaji kamben ngari ko heewi na jangine li donen wodi wana gonga
des valeurs et des vertus
no wodi fu golleji nandudi hono ko yaharinta gada bedo nayebe sababu dubi mubboydina
alors il y a de la discrimination
ayo ko habonuri e nayebe benden dum e bandum ben na hewti tobe sabu wala fu no dum halile sin wana ko laati nayebe dum ben arande fu joomum wana tilay ko tawe salla joomum haddu li ngurnam hebi kaynude fu ko yaata e koliji sinini naywa ko wari hewti take joomum wo hunde tiidunde fa tawe joom hebi moddintini haddu ko wofuno dum men fu na wodi kasin fa handen li kudi kiide kasin galude naati li don en gari ngatti haddu ko buri heewde e ko yaata e fina tawa e ko gonduno den dum en fu e sengo e tawti haddu ko nayebe benen fu mbaawi hokkarde yimbe e hantorde waran tayike salla yimbe be en na laati hono sajja e ni en li jakkaaji mbaawa humtude faa e handen yimbe ngala kasin e hoorem wawtu fa tawe kuccintiniɓe ɗum wawa saabade fa tawe kamɓe du naɓe mbawi humpitinde yimɓeɓe en matan hono fay goto
haajakaɓe.
Soni e miijo moɗon no neɗɗo dardete bangal duuɓi muɗum noyni wawi mettirde ɓe e yimɓe.
Ɗum wo gotel le hettungol sengo yimɓe nayeɓe alhaqiqa na hani tawede yimɓe jafatako e ɗonɗen, saabu sinini yimɓeɓe en na gatte to hani e tawti nokku muɓɓen ɓe keɓan fa handen kamɓe du gurdam jutuɗam na laati hunde teddude kasin tawe yimɓe wona duuɓe maɓɓe tan darata. Na hani tawede yimɓe ɓe en ɓe teddinama woɗi kasin na laato hunde teddude tawe ko heewi waylitama li ɗonɗen nayeɓe kamɓen du na woodi kamɓen du ko ballitire fuu ko yaata e cellal nayeɓe wonuɓe na dilla gure muɓɓen e wakkatiji ɗi. Yimɓe ɓe en na wawi tawede kamɓe du ɓe jiitanama gollel gelɗen gel ɓe gaɗa na ɓe mbawi ikkintinede gollowe pammuroy pammuroy, saabu nayeɓe na mbawi kamɓen du hoɗirede seeɗa ni en hono sukaɓe famarɓe.
Golleji ɗi e nafoji nayeɓe ɓeɗo enen du mbawɗen waɗude fa wallitaɓe.
Ayo elli ɗonɗen arande fuu na hani tawede waɗama sifa dago ittuni en e ɗon ɗum waɗande yimɓe keɓa kibaruji lobbi e tawti kewɗi caggal ɗum ennete ndaare sallah ɗume wa hani waɗede fa tawe kamɓe du naɓe mbawi ɗoytirede e ɗon nden en darete sallah laabi ƴiye mbawi joƴƴinede fa heɓa tawe anniyaji ɗi en
jotteke.
In anito a wuro doto njaɓɓami
jonin in janna yaadi gaari tawto en notontoɗo studio yafa jilla waydioya sakkiki meɗen debbo antiteɗo Alou Ali Matou o yeyiude ɗumono gorko antiteɗo Ousmane Daw kanko warti ɗumono waydioya ndele o gorko walitanɗen paamene nokkuje mawɗe tati waydioya aran fu o yaranɗen rond point naaba kanko soni dilloy rond point toon in jan ɗumono luumo waydioya hanni hannen sino jettoke toon on tan ɗumono pomme de terre o na rufa nokku fuu ceede majum ndu tiiɗa sannenna ngaren jottiniren e nokku ɗo to ñamete restaurant kadiani rewɓeworɓe in kettino ɗe garten
jam ñalluɗo noy ñallirɗo noy gaaɗo ɗon cellikay. Miɗo wondi e Daw Ousmane habitant waygiya, min giɗano o hollamin seeɗa noy wuro waygiya way. Assalamu aleykum monsieur Ousmane.
Wa aleykum assalam.
Eyyi miɗana kanna kam haala dow rond point e yatengana
kama no naaba kango
rond point naaba kango ɗume anduɗa histoire o e anduɗa dow rond point naaba kango?
Minke ko nanumi ha e histoire muɗum en tout cas o kananke ni joguɗo bawɗo sanne o joguno rewɓe capanɗe jeɗɗi ko haala de fillaji voilà. Donc filla makko on heeɓi sanne fa laamu makko on waɗi fa waɗi sembe sanne, jonka tottorae makko ɗini kewino ɗum ni sabani o fa en tout cas jom suudu makko goto kam ittu yonki makko. Ɗum noon en tout cas fillaji ko haala minenkekomi ani histoire
dele joni rond point o saabere makko woni toon jiɗɗa wiide nanoy
rond point o okay, ko fillaji ko haalaka wiya kana kanko uwa toon e golloɓe makko ɓe kawnie toko wiyete gaddikore makko ɓe ayo ɓi kala fuu kamɓe uwa toon kawni ko haala to ɓe fillaji
ayo ɗi fofo delle joni ɗo kay min jahan luumo way wiya min daaroa seeɗa habare pomme de terre noy waɗi haya min gari luumo waygiya min boni. Monsieur Daw noy jiruɗa habare pomme de terre waygiya ga noy jiruɗa habare hikka?
Aya gasan nan joni nanimi luumo waygiya ga ɗumo na wiye nabaraga ɗo woni luumo waygiya luumo mango fuu walla hannde o ko hikka o ke alhamdulillah pomme de terre o ke walla pomme de terre o waɗi sanne ponte hannde kilo o zati sikka no won na sanne ɓuuri capanɗe jeɗɗi wodi déplacé en kewɓe zati hannde ne gadda pomme de terre mo pomme de terre le luumo ga
ayo ilele merci beaucoup habare pomme de terre ni mi muino mi jewti do on sabu yakana way geere ko ni habare pomme de terre donc alam kilo mudum mi ngidi mi ko faro habare
Savana Valerina Sambo Bipayino
Aya assalamu alaikum nani mi gadi no pire wetere restaurant Kajami mi ngidala mi ngada découvrir un peu le restaurant et monsieur Daoud me bawda halande mi habare restaurant Kajami o
wallahi restaurant o ya restaurant Kajami o restaurant je sa na fulle le wagiya ga restaurant non ko kan jogi himbe sannen wo wodde san labu do wodde jomre sara o do ko le minja ka wete minja ka o ni wadde wadde Kajami wala on do fullo jibo ala wadde o wadde hodi wo wagiya ga o fitte sara ma ko watti inte o Kajami to kala restaurant maw do e do restaurant nema fu ko kayra o na wodi non on est restaurant ko anda hande de wagiya
mi joni kanti de monsieur Daoud c'est Daoud fofo ma Allah hollo en dem
ayo gasi bashi wala inshallah
aya pata baila gira na bailo bi bailo ira na
music live weltare meden sakirabe rebe worbe hannen in kaltana dum monno hala jimo modo alano modo antitede dum monno jeli karima yo jimo darinido dum monno finatawa jeptede dum monno dawla leedi meden na burkina faso bude dum monno jimi o gorko oran o welna dum monno berde meden na hannen na yimbe fu hitintobe ko bul hewde yimbe hewbe dilube basi gure mubbe na jodi dum monno kuje kewde na kettino dum monno de yewtere en kettino dum monno jimo meden na mawdo alla wonno mawdo jeli karima de garten na
bangelay sarabe alabolo
weli kam e hettinade dido jimi wodi fa handem sono kettini dido fu non andi ki jimi neddo bietedo kini Karim yimbe na anditina dum Karim Jeli del kanko non mo kibuden kawruden hande juurana na im bobo jula so tundu olima ma ele wuro ma abube o do wonana na yime jimi kesi e fina tawa ke hawrundina dum du yu jula dum o yimata Jeli Karim bismillah mada del kanko du o waldi do e fidobe makko kulli makko wode kinande mudum yade kambe wietebe sirki kini wodi fa hande be seydu dambele mi wi anon anon bismillah modon Jeli Karim no baye halande min hala salabe modon noy kambe dubbe ngadi de be kibbe be kokki on andal mabbe bangal ki yadata e gimi dum na
Je veux remercier tous les Burkinabés avant de parler.
Mi jotan kadi bibbe Burkina Faso fu fadjame halde mi rima kana dum mono lewulo lawbe wurobe am fu le gimi ngoni dem mawdam na yima abam na yima le nokku dewle lamnoji to non nokku Jeli Karim fudda annede je lewulo kitimi gimi di de njam ya sete fu mi annan be dum fami selina golanga dele Jeli na firta finatawa wonne ko neddo rimda neddo ko rimda Jeli dum haje firtude yande limdima kana le wuro lawbe
dinde da fami grio balima keni balima musulu ayawo jato sinina balima musoni balima kelu beki jato sinina
leedi meden Burkina Faso no wonde rafinde nago illa 2015 fa warande hande dum don do sabake kewal yuy gurumo be galtine jotti dum non kongol ngol jogidana yottina be do yimbe yub gurumo be galtine jotti wode yimbe jabatobe boy
bon ok de ce côté là ça nous fait pleurer parce que on s'attend
les don komba mi de soni mi lokan fu mi haja mi wulla sabu fego to mi la kino dum kongol ko jottinan mi kadim be fuddilube basi gurumo boy yo Allah wadi golle lamdo inshallah do timwan mon fu ho tan wuro mudo wodi midoro ko kadi bibi Burkina Faso fu be balla be yimbe dilube basiji din sabu seeda mo jogida o anduna way wallude be sabu hanen yo kambe jang in anna yo moy wede wana le Burkina Faso do dum hewti ma way yaltude de daguma jum hewti de soni awal le yimbe fu Allah do yopata ma kulum Allah wallete ayo
josi watedi wala merci
fofo
min jotima min jettima e dido konguli fofo maada
yafa ambeka yafa yafa kambeka yafa sijo yafa kambeka yafa
sido ya fa. Allez, levez, 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 levez. Est-ce que ça va? Sido ya fa.
Do ndar ne tenna yotuno meden na fasu yafa yotuno ngati dum monno jeddire fu sakiraabe reborbe on fo jettaama fofu modon no sanen tonon kaaja hitinaade gadina momo enafo na kibaruji cella na kibaruji nafoji wakati fu e do nokku viamo nodde dum monno orange 3-2-1 dum monno tati didi ego wodi fa hannen non baawi nangon li application studio yafa ngadon télécharger kitino don hon fuko moy don e konate tabangana goleji studio yafa fofu modon no sanen wakati fu e holare de joni don dum mon studio yafa jemma e nyaloma gorko debbo suke mawdo yafa li wuro mon jamma li wuro mon Abdul Karim Badio wonno yeso microji don.